kun radio sagale americati radion sagale america wita ta gabe ga jumaatat gelgere ke sta salama walakka jel gabe ga sa sadit meter bandi digdemi lama digdemi shani sodo mi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jel kaba fagof dio da radio satellite nal sati marsariti fula facebook ke nyarat kanin saganta ke nyordostan dagge fato ta ke nyalla tamo akamoltan wita ta majji digdemi tokko barakum la mafku da sagal akala kops ethiopia timo amajji ku da sadi barakum la mafku da tokko kesu me san ke san ran ne modan diti
Mummichi ministeri Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Gitasani kabiyya taliyani walin mariyatani rumataw duwarati attam jirtu anjallan ne gammadati
arragutumma United States kesat guyya dadata qabsawa mirgal alnama Martin Luther King to ayane fameole addibli summa oromo hogganon nisa olanoni fi misensonni akka unati kamotummatin jala qabama jiran dubata gamabratin immo dimmarararatti ittana yudre abao obbo ararso biqlawolin marige gessine qabna kannenif kabrodaf agatumura saganta kenyatun wolin turajen daggeffato ta kenya amrudaf garajalne
Mummichi ministeri Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Gitasani kataliani wolin dimmoti adda daratti woli ojjino jechuf woli galun sani dagamejira biya taliani dawata kajiran Dr. Abiy Gitasani kataliani Giuseppe Conte wolin marisan gaggesan milkaina kan qabuta un odu gabasota fipsaniru kesuma gama misomaf naga kanilalen akkasumasto raddadan oligalte ragamera finfinnef mtsuwa gidutti dandi babura jaruratti walta insa raga amusafi kana kesatti qoranna barbachisu gaggesuf basi jiru tale anini kankenur jirtu taun ibsamera Wajirale motumma United States hangito ko ga cufamani har agu ya soddomi tokko qabate jira ogana Republican ka senata kata an yaada president Trump ratti sagale kennu qopitti jiru kunis Trump wali galte ragau kan itti gafatani fi hogganonne demokratota acci yun kaf nu jedan sana ofkeza qaba karori Trump namota seran ala ijollumma sanin America senan kannen kuma dibba heddu ta an akkasumas kannen hokkarabiyya sani ke safi balau mama desun America senan wogga sadi fi asuma akaturan gochu kajed ofkeza qaba kana gochu fi mo Mexico kana yogo danimmo Mexico of America gidutti dalla ijaru kan gafatan dollar billion ona shanif qabtin torba akken namu fedu president Trump demokrato nigaru dallan ijaramu kana mormajiru sababi san kennani si namota ittisun dandau akkasumas baasi mallaqa gudda gafata kajedu yerojal qabaf senatora kuta California ta u kafilataman Kamala Harris barakumala maaf digdamatti demokrato tabakkabu udan president maaf falla Trump ndorgo majedaniru Kadi mamtoni demokrato ta bara presidentu ma Trump marro tokkon White House ke sabasu fedan. Harris intalamati Jamaika fi biya hindi ragodane Amerika sene diwata an kapsoftu haka walkitumma ofinje chudan. Dorgomu fakakop of the video televisiona ABC. Good morning America jet amurati dula na filata. Video agarsi surratti kanobachisan kunisi qabsa ichi America be kaman Martin Luther King Jr. har gutumma United States ke satti kabajama kajru ojin walafan fera Israel mesha randebe Israel matele warana Iran kan Syria ke sa Samir Rahalella gaggesu she mirkane sitejirti Israel wana kasi gafa mirkane situ darbe agama waran Israel akajedu talella Samir Rahagegefa mekun halella waran Iran roketa lafo furguggifamu Syria kesa gara garren golanitti gaggesef debi kenname dajetti Israel akadubattutti halella Samir Rahagegefa mekun matde warana dirret ayara Damasqo kesa kasumas bakkalenji Iran itkenni tofi kusale rasasa gamakani nemo bakketti samisaela Syria rattifu leffate jettetti Lote sentoni Taliban matte warana Afghanistan walta ke sarat. Halella of oreg dota jabafi kan mesha warana gaggesa nijran. Kananis lotikate lubunna makura saddeti darbera heddu madaniru. Ango nakadubatani talella ankun wit atahar aganama. Medehan sahar wajira gudda kuta. Wardak kam magala kabulira kilometra shantamarat argamurat gaggefame. Abbatina genya ijon kantikanaga jedamekun humnoti adda kan Afghanistanin kagagge famuyotaw dabata basasa biyetti fi ministeretti sabiyan kan kesatojeta muta umbe kamera odun kenya kanum
kadaga jirtanas Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan romoti Addibili summa oromo ifsa dien gadda baasen gegge sitonni vmisen sonnisa hitama kajiran tau dubbatejira. Waye namota hitaman kana raya etisabiyya komishini polisi federala finfinnerra kulkulle fachura vialingone milkovne. Ipsa motumman torbandabre baasen garu namota hitataniste otoinit atin sochuan ibbasa deti visoddomishan toanna jala olchusa dubbatejira motumman na kormal katuna kamtera gabaase.
Miseensa shani gumia bao kentaan obo Mikael Boren enyu faa kaidaman gafan nijerra. Mali faa kaidaman ille ifsa nijeru.
Kamerun sari ugaat agar jadis nazabita miseensa shani gumia fika katana dene ziyapati. Isa wajin miseensa ta garana majaata anpun kabame. Umlot matika motumma topeatu kabe anga ode sanno kanno. Umato kuambal le sanin kabame wajira ma kenya wajira gutta kangulle tiojira olani. Ciro bani kada mengikuti bagaimana, ya kami sah, kalau nak mengikuti jiran satu kuka berkada dalam mana Mexico teka kada ni bagaimana, misalnya satu abdik kerja kada beli semua orang ni, itu orang yang kaya seperti kada jiru, barang ni tak dibungkar jiru, dan lepasa anwalik kini katu, hidup ni orang mama tu mana tu kaya kebiasa jiru. Ibadu masyasa mungkin sudah terlibat dalam tiga tajir banyak dan lesehan juga tidak sulitkan.
Wahai hidamu, namu takkan nini akan jasa mautum baga fatanille ifsani jero. Obo Mikael, guto rumiatis misensu taf degertos niawau hidamaj jiratchu radio segala Amerika timani jero. Wahai hidamu namu takjat amanila ceh gamu mautum matin kul kulle fatchuf yalingon emil kofne. Oduru mau elfakatun itikafatamal indoctrination ifi sabkunamti command postina nolita. Kononel gate nathada nau politi winsaf jekum salit orumiatu mami welkabate namu tashakkaman tochu itifufne jirrajadan. Command postin ifsatoruban darbi basin namu ta hitatani akkasumas osoni itatin sochuan ibbasaddeti ifsoddomishan toataman male kannin bros toatama jirachu lakanisan dubbatan. Gawasni isa koppa wanjiruf ibbana ifataas jirani jiru. Waye namu ta tuannu jala olani lalchse ifsa ityanus nufkenna nijiru.
Wan god amajiru ebelu da kajiru nuton tane eru matarrat ufun katawda. Wan nisan gafachis wanjiruf gafi matarrat ufurra kankayda.
Shakkantosni godnale lit oromiafi Benishangul gumuzit tergaman shan jachunis wallagga waaf lita kellem wallagga Benishangul gumuz kisammo kamashif matakkalitti tasgabbina kainjira nigud aniru jad amani kanid aman yomutaw ademsa kabu kisatti kan ofuman harka kinnatan yokan kamid aman yojrati janne kan gafan nef akkas jad anijiru.
Kanem bojio manijiru, kanem kabamanis nijiru. Walumagalat kan lalchisun immo motum marra ibsasa torbani kesat katuka meda. Amma kanatu bojiame, amma kanatu akkanatay kajiramu. Demsa kulkulle fachutim boda kan ibsamuta. Enyu kan kanagot ajiru kajirus, koranna teknikatin ega lalame boda, shakkamton kamat immisala allatun ega koratamani bod ibsama jenne egna.
Namoni kunnen yeroto anna jala olanis ega nowen taasifaman lalchse akkas jara nijiru.
Kanen kami butumat ibarat ibat kanu fikirno langgod ame jadame fudatamunin dendamu koran langgod ame kul kulle fatamaje cula.
shakkamtootni iddoowwan turtii yeroo naannolee Oromiyaaf Benishaangul Gumuzitti akka argaman ibsanii inni isaanii erga qoratamee booda kan bilisa ba'an ni gadhiifamu kan akka raawwatan ammoo seeraan gaafatamu jedhanii jiru. Shakkamtootni erga komaand poostiin to'ataman booda godinaalee shanan ibsamanitti akka tasgabbiin deebi'aa jiruu fi tajaajilootni addaan citanii turanis eegalamaa akka jiran koloneel Geetannat Adaanuu ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqqamteerraa.
Kadhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Qophii ispoortii. Afrikaa fi ijoolleen Afrikaa dorgommii kubbaa miilaa hedduutti jiru. Soraan qindeessee jira. Gara saatan siin dabarsa.
Ijoolleen Afrikaa kilaboota kubbaa miilaa addunyaa keessa taphatan goolii hedduu galchanii biyya hedduu malkaa dabarsuu jiran. Afrikaan biskileettiin wal qolchuu fi gaaboonitti walii yaatee walii gachuu jirti. Ijoolleen Afrikaa ganna 20 gadiilleen dorgommii kubbaa miilaatii fi Niijeeritti walii yaa'uu jiran. Maani Paakiyoo namichi Ispaanish dorgommii boksiitiin addunyaa irraa beekan kaani gurbaa Ameerikaa tokko dorgommii boksii irra dha'uun dha'ee laaffisee moo'e jabaa nami takkum cinaachi lafaan hin gaa'in Floyd Mayweather naa yaama jechuu jira. Yoo yaa jara kennan suraa lakeeti mataa otoo ispoortiiti. Miilii ijoollee Afrikaa biyya hedduu malkaa dabarsuu jira. Gurbaan Naayijeeriyaa Taayiwo Anwaarii Beeljiyeemitti kilabii Royal Meksikan. Royal Excel Moscoron taphatu. Goolii inni sa'aatii 8 irratti galchetti akka kilabiin isaa Osteedi 2-1 moo'ate tolche. Gurbaan Taanzaaniyaa kilabii Beeljiyeemii taphatu Genk keessi taphatu. Mabawanaa Samataalleen kalee Marrooshaan tanaawwalti Marrooshaan goolii galfate. Akkuma kanaan kilabiin isaa Beeljiyeemitti Seent Truudin 2-1 moo'ate. Saamuweel Kaluulleen gurbaa Naayijeeriyaati. Faransaayitti kilabiin inni keessa taphatu Broodoks maqaa isaatiin kilabii waliin taphatu Diijoon 2-1 duwwaan moo'ate. Afrikaan dorgommii kubbaa miilaa ijoollee isii ganna 20 gadiitiif qophaa'uu jirtu U20 jedhan dorgommii tanaan jii kana keessa Niijeeritti taphatan. Akkuma kanaan Naayijeeriyaan ijoollee isii 21 dorgommii tanaa qixeeffatteetiin harkaa qabdi. Dorgommii tana biyyi 8 waliin taphatte Niijeer, Burkina Faasoo, Burundii, Gaanaa, Maalii, Naayijeeriyaa, Senegaal, Afrikaa Kibbaatii fi biyyi tanatti waliin taphata gurran dhala 2017. Akkuma kanaan qaraa fiixee namii waliin taphatu 7 dhuuf keessachuu Burundii fi Naayijeeriyaatti baraqqolti jedha. Gaafasuma ijoollee Afrikaa Kibbaatii fi ijoollee Niijeer illeen hirikka walti jedhan akkuma kanaan taphachaa yaa'anii jechuu. La Trapokole Amiso Bongo maqaa dorgommii biskileetii Afrikaati. Afrikaan gaaboonitti walii yaateetiin biskileettiin wal qolchuuf kurfoo jirti. Dorgommii tana gaaboon Ruwaandaa, Morookoo, Eritiriyaa, Mooritaaniyaa, Itiyoophiyaa, Koot Divoor, Burkiina Faasoo, Aljeeriyaa fi Kaameruunitti waliin taphata wal dorgoma. Ardaa Bongoviileetti jalqabanii kiiloomeetira 860 walirra fuudhaniitiin biyyirra maraniitiin magaala maranii waliin taphatan. Ijoolleen Eritiraan ta'a dorgommii tanaan duruu moo'uun beekan gareen Ruwaandaa faatilleen warra dorgommii tana keessa jiru keessa tokko. Eritiraan Naayit Naayil Biraanee faan qabdi. Taanzaaniyaan ammoo Raafaa Chootuu qabdi. Ruwaandaan ammoo Jooseef Ariyeroo qabdu. Namuu biyya hedduu fi nama akkaan faarfatu qaba. Hobbaat qotteen jedhe Leon Meesii daqiiqa 92 irratti goolii tokko kilabii isaatii keessa buuseefi. Meesiin dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Ispaanish La Liigaa irratti goolii tana galcheef. Tapha kaleetiin Barseloonaan kilabii Leon Meesii keessi jiruufi Lengeene 3 goolii 3 naqxe. Barkaan tan waliin Lengeenesi tana marra 7 mootee jechuudha. Jara hunduruu iyyuu jara mataan wal qabe. Yoo Meesiin akkaan moo'u kana namkuun furnya duubbaa'ee daawwachuu jira. Wal mixichuun mixicha oolanitti daqiiqa 32 irratti Osmaan Dembele goolii tokko Lengeenetti liptolche. Boqonnaan duubatti Lengeensilleen daqiiqa 57 irratti qabnarra jettee innaan goolii tokko keessa buufte. 1-1 taate. Daqiiqa 71 irratti ammoo Luis Suwaarez Barkaaf goolii tokko irra buuse 2-1 hin taane. Hobbaa of sekendii liliphiftuu daqiiqa 92 irratti kunoo jedheetiin itti kenne Leon Meesii achumaan hobbaat qotteen jedhaniinu. Manny Pacquiao, Adrian Broner, Omdahe, Garis, Floyd Mayweather, Naya Majechu, Dib, Yechaulan Hale. Manny Pacquiao, Namiche Filipinot, Adunya Rate Duruma, Dog Boxi Okani, Tantom Makanatan Ambehan. Hagam Matama Rotor Batama Durgum, Jatami Tokumoi, Tanakesa Warwal Durgumeni, Maroso Domi Sagali, Laila Fandai, Nokautiban and Tan. Torban Laman. Torban tanuman mo atetini marro heddu durgommitanan moetna dunyan betulle khalelle namit durgommia kanatin american guddo farsitu Adrian Broner ayetin qarise maniyuni marro dibito kof kudani lama Broni kandai Broner mo marro shantama dai moami jare hunene america hotel las vegas mgm grand kesa takan wallane namkume dubai dawat milione du televizioni lali Manny Pacquiao na magan afurtamat Afurtaman kan yotan gay. Nami ni walin dorgom sunini, namgan so domi lamat. Pakin kunini, namich America had binyake sati takum namich. Takum namich and achilafan, ingain Floyd Mayweather, dahetin karis. Didat nabai jedetin. Itnahima, kuna kanjeda, itnahima jedetin gafat. Pakin kunini. Floyd Mayweather in kunini. Yo pakin a kanya matwana, umata eti lad. Tana. Eti yolen jennen tatulle eje chu ibachusa e gujran Floyd Mayweather in kunene marrod shantama dorgom shantamanu satla fangai tanakesa marrod dibdami toruba cinachla fangai war dayetin gaggabs namis cinachla fangaga gammanjir tatullam yammatani eti fiyotin bekhane nam modabe jennan yubome hori million heddu dorgom mitanan tulate itidebi womtati fuwa warri walinje walin egan Kopin sport arata no mansora la fete nagambul
Karagaji sar radio sagale america saganta fan romoti dagge fatu tagenya kopitanu ticena Adibili summa oromo wali galte asmaratti taasifame ojitti kudaf kan kutanna qabuto ammas beeksise jira ittana yudre abao obbo ararso biqla gaafif debi radio sagale america wolin geggeesani nakadubbatanitti waranni bili summa oromo leenji fudate umna negenya biyat akkama kamuf dabalatan humna warana walin marin gegge famuf karor fame jira muktar jamaltu ittana yudre abao obbo ararso biqla dubise
Obo Araso Bikila, Itana Hidrea Devilusuma Oromo, Bodaudi Satin, Hoganamu, Gafi Devisanas, Ayamoto Kesanif, Makada Gifatuka Radio Sagal America in a Dusi Galatefata.
Sinin Telekoma.
Yerama. Me Hoganta Devilusuma Oromo, Bodaudi Satin, Hoganamu, Ergaturkias Marabo, Dagama Biagale, Hali Yeroma Kanarajitan, Waligala, Malfakat, Achuraha.
Lawarana can be a case you, Indian case you, Korean. Adabilisumma Oromo ra akasuma timotuma segala lecotta la abbochudan wan diwan wali murte senesan hujir olfi den den kajun gama laman indabatte giddumatte yeronga wali skanne wan era tejicha hagana cala ofsun den den kajun ga warana gara ya tristi karamotuma tinga bobba finitre kunni ga ikata bobbe he sanis warana ga hiden tejiru Jadi bukti kehalusan ini, syarat dihakim halnya aman karena jadusan itu jangan memudahkan wan itu hawa ini sih, kelamaan itu sih. Ini sahaja tidak tersama ujian ini sih. Lebih tadi kata bodoh itu kejadusan itu dia dalam bahwa umat raga ini dah mendadak jauh dengan ini.
Kelalaman itu kan terga walikal tengkun itu apa meboda. Abilah laman ada beli semua orang boda audit saat ini hoga namu fiak kesemata mungkin seota ODP jadu. Maren garagara le taas famature mangudo taafi abbotin amantalle giddu jarsumalle lalama wali galte asmara hojitti hi fuda wanti wali galte rayo kana mo abdi qabatuma inni
wonni wali amantanatti mangudo nabbotin gada kapontin nigidde fenne jira nulle nu qoratani maali wonni wali galte kana ujir olchu hankat yettani ya dangama keesani waani mattanitti hima yani jamata yani gawan jinne di motuma rais qoranne akasitti wali tigeene Arari kun buka bahaju nanti mani tole jamu nanti nanti ada jenis kena lolit abate wan juan itu walikan sanis osom mayne wan sanujur all sudah kana jamu gajur wahum jadura yo lolit abate mukteisa ada jamu nanti nanti amma gabalama sujur balami hunda yaboru tiye tu raga akka wali galat tinuti nagemo murtefanne dufne qabso kara nagayat murtefanne dufne karan yero tokot tilmi nama wan ta kamurte be sanamarra olamale khara lama sindemu wali tu gufatin semma dala jefu na wi fisedi senya ala ol tu da kanafga wonni kon akasmat kara nagayat tu mate fu wan sila barba no fi wan ra wali galatan hujir ol tu da gamate nyan qopi taw kenye be senya yet
ke sattu wali galten kun hujir ol uratti akuma sinjetan wan hankate to jira wan sanjira gama ODPT ammo lakki isantura witi galudi de wanje da mutujira maluma fuyu isakanan walqabate tinin wanti dangan yero ka hamijira isakanan ratti dabni ke san maliyata
yero magababa ke fitti garo gana tinin no baru tilaw ballamin no baru tijira karamotum madatin wan sila jiru egal sila abate bo dahane ayne yeman khala anje se fanama samboda ga humna humlikun humna ilman romotik apso bayanin manabahani wal magalatti sirna jiru kana mantana motumma kana rakna range kana gollegini gafa dura sangerte apso tana manaba amane amman tana tegen ti wali gel leboda umne kun haret khan behe mitak duran tere umne duran tere kana ga wali gel asto ummat romodatti ala romote jabe asbeji suda akasuma ejjenna kenyesa nuti odi rol kidaf ka alan wanjeju waligalten ulaman walmanu lolli kunda abate sanboda karan naga tana hogani sit bobbe umnasasun bidde wan silare waligala misan da odi rol kidaf kana bakki jirtu ga akuma jirtu yettu da garte ka odi ra no oi ko amma motum mara isandira jirra isani walin hojjenna nulaman walit rufne wan kana araran tumurre walit moli mariyanne umaaltu tawuqa ba xajurti la fakaane tawjitti bobbo wadamale woni biranjir ejjennan kenya woni galte kenya isma duwa woni gellesen akkade fe wajir wole umanna rumonne ka woni galte tan akkam tumuramu dagaje yaaddo da diwana dadda ka bukhana yero ga baaka ke katu wamu rabanna ji turu gama tayna
warani gar morati galetin lenji kana fudate acci mo humna nagenya titti ha makamu woni galte jedame asmarati galame tani warani addabili summa oromo akka yero ga baaba ke satti dimma kana fudate sinin hojitti galu obbo ararta biqilalle dimma kana ratti yaada kennani isabaasani jirani wanje da mutu tabahi male garagara arade ma inni kuna gamta koduga
ye male kuni ga fizi deedi ta ture gamta yamitti deyaate warani kenya akuma jirutti akka wani galte lafaqamu sanitti moratti gale samboda wanitti aanu leedi sa argate hunna nagaya kana oromiyaati develop inni kun akkuma dura murtaayet lafa jira isuma san deebina ammallee hojii irra ooyi turretti humni keenyaillee makka jiru dhagahee irra deebi'ee tuma dhagahee tin akka quba qabaatuu fi manni keenyaillee hubannaa fi ejjennaa gama dhaabaa akkuma hubatu irratti dabaluu barbaadaa jechuudha.
Obbo Araarsa waan amma jettan kanaan walqabatee isiniin yeroo baay'ee gama mootummaati adda bilisummaa Oromoo Booda Oditaatiin isiniin hoogganamu wanni ka'amu yeroo ittiin bitachuudhaaf waan kana jedhaa jiran malee kutannoodhaan itti galaa hin jiranii ka jedhutu komiin isin irratti dhihaata. Waan amma jettan waraanni yeroodhaan gama leenjitti galeetiniin humna nageenyaatti haa dabalamuun amma jettan kuni yeroo hangamii keessatti waan jedhu waan irra walii galtan mari'attan qabdan.
Miti gama keenyaan akka wanni kun shaftisu yeroodhaan hojiirra oolu barbaannaa jechuudha. Malee waan gama keenyaan wanni kun bubbuleensi kun deebi'ee ammallee yoo hagana caalaa haa turu taate waa hedduutu jalaa illee bada uummanni keenyaan gidduu kanatti rakkata kanaaf koreessamtuwa waan kana deebi'ee tingaa bifaariyaan hojii qindoomina lafa kaayatee itti fufaata yemmuu qabna jechuudha.
Qabxii waraanni kaasu kanarratti hoggansi. Waraana mariisisee jira maalirra walii galtan yoo mari'attan jiraata.
Ibsamees waan walii galteedha haala ta'e hundaa'u ibsamees akkumaan ammaan dana jee humna galee sanirratti gaafii qaba jechuudha qabaan silaa barbaachisu hin godhamne hajuu malee mariin godhame isinis kenname walii galtee waan ta'e hundaa'u isitti kenname saniif ammoo irra deebine itti deebi'uudha barbaade amma ta'u lammaffaatu itti deebine mootummaalee haalaan waan geessee dhahinne humna kana dubbisnee akkasitti waan silaa barbaachisu goona. Yennee osoo lafa jirruuti giddumatti humni mootummaa hagana caalaa obsuu hin dandeenyu hojiin itti bobbahee lolli uumamuu danda'e jechuudha. Gidduutti haalli san dhalachuu danda'e malee gama keenyaan waan akka wanni kun turu barbaannee siinitii jechuudhaan barbaada.
Koreen Finfinnee jiru kan gama lamaanii kan adda bilisummaa Oromootii fi Oromoo Dimokiraatik Paartii yeroo gabaabaa keessatti tariiti osoo qabxii tokko qabateetiniin as bahee waraan immoo lakki hin galu jedhe murteen hoggansa adda bilisummaa Oromoo maal ta'a?
Kan egaa deebamee kanaaf ta'ee maal gochuu qabna jennee waan hoogganni akad abad jeber walmarat itu amale wan ane ama mata si yang kubat kana je guys sungka ujat terus ni murti abad ibar baje ayat terus ni kon kono kana terus gira korel ni kana sedde mal aja nuka jisun dah bintani murti sana ka itu ibar baje jadi bintan aja tu.
Abu arah so bikila istana hidupnya devil semua orang mau bodoh di saat ini hoganamu gasif devil kan. Nuli wan tasif tanis mata ada je patut radio segala Amerika tin hidu galatoma ulfata sini jen.
Aye, senis, akhirnya senis, ulfata orang bilang aje.
Kur radio segala Amerika seganta afan romoti. Amerika ummatashi. Lalaba wangela lame Amerika idadalata Afrika afik absawa mirgat alanama bekaman Martin Luther King ega jesame barao shantamito kogutejira. Arramo guyat alata saaditi kana yane famajiru gutuma Amerika kesat gabasa Maria Madialo tujubeturies.
I have a dream my four little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
Hassan Martin Luther King kun hagayye digdami sagal barat ibbakuru sagari sagaltami sadi kan ummata biyyatti rafef mirgina maaf dinagdeen haqa kajratu kanjir matadure marilamiwon America kataouf sababate. Sherry Williams American University itanto professor sabahimaf communicationiti.
What he was really trying to do was achieve racial equality and not just racial equality but also economic justice.
Kanisan gochuf ya latron qittuma sanyi ture qittuma sanyi qofa utun tane qittuma andinegdes akajratu utusani najefamin yero tqodura namot hiyeyita ani falmatron memphis kesa ojjetota oji qulle surrat bobban kanen hokkara hoji abinsa kan akka mindan ittin jiratan kennemuf gafata turan walin turan. Howard University ra Greg Carr akka jadanitti foye inni hangitokku haamullatu yumale walc alman dinagde ammayu jira.
If we look at black America generally economically, a black family in this country.
Waluma gala yodinagde lambiwan America warra gur'acha ilalte galin giddu galeesa kammatin gur'acha biyya kana keessa jiran argatan kan warri adii qaban harka 10 keessa tokko kun ajaa'iba jedhan. Hamma tokko dinagdeen cima America kan yero amma gabaa jiru sanyii maraaf fooyyisee jira. Hojii dhabiinsi warra gur'acha waggaa darbe dhibbarraa gara harka 6tti gadi bu'ee jira. Kunis erga bara 1972 isa gadaanaadha jedha gabaasa Reutersiif kan ministri hojjettoota United States. Akka qoranna Harvard University kan dhiyeenya ba'eet lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa walakkaan isaanii bakka hojiitti loogiitu irratti oofama. Yoonaas Bashaawaard Silicon Valley kutaa Kaaliforniyaa keessa kan jiru waaltaa teeknoolojii jabanaa keessa sooftweer injinarii ta'uun hojjeta. Akka goolu gala Afrikaaf lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaatti loogii wal fakkaatu akka isa mudate dubbata.
It's happened in small ways where, you know, you go to a meeting with an investor and you can tell that they just don't
akkaataa xiqqoodhaan innaa raawwatu argita. Innaa investoroota waliin mariif gatteessu akkasaan waan ati dubbattu dhaga'uu hin feene siif gala. Projektii kan ofii keetii qabda. Kanat irratti hojjettu yeroo tokko tokko sababuma bifa gogaa keef jecha hojii kee simachuu akkasaan hin barbaanne sitti dhaga'ama. Yeroo mara namoota adii hin taane waliin wal arguun barbaadan anofiikoof ittuman dhiisa dhimma koomiti jedheen darbee hojjedhaa jedhe. Hammeenyi poolisii hawaasa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa irra jireessa ta'an keessatti raawwatan immoo madda yaaddoo kabirooti. Bara 2014 dhukaasa kutaa Mizuurii keessatti poolisiin adii gurraacha tokko irratti erga raawwatee booda sochii Black Lives Matter jedhu kan jalqabeefis kanumaafi. Haqi hin jiru taanaan nagaan hin jiru ka jedhu ture dhaadannoon sochii kana. Ameerikaa keessatti gurraacha ta'uun erga haasaa beekamaa Martin Luther King I have a dream mul'atan qabaa jedhu dhageessisanii as jijjiiramee jira. Ameerikaan bara 2008 bara 2012 pirezidaantii gurraachaa filachuun hariiroo sanyii jiru fooyyessee jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
dhaggeeffattoota keenya nuyi sagantaa keenya kanumaan xumurraa gama keenyaan nagaattenna amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufa.